Uma ngibuka emumva ohambeni uNkulunkulu asengihambise lona, ngibona izinto ezimangalisayo azenzile enhlizweni yami. Futhi ukuthi uma ngibuka phambili, ngiyabona ukuthi kusekuningi okumangalisayo nakho angihlele khona. Kuwe kunjani. Ngikubingelele, phela ngikwamukele futhi engosini eFresh, ngingusibonelo BT Ngema, ongumlomo kaBene Diamond weChristian Networks. Impilo iluhambo, futhi kumkhuleko wami ukuthi nawe, uthi mawubuka emumva, ubheka indlela uNkulunkulu akuhambise yona kwaze kwala. Ukwazi ukubona ukuthi ukukhulisa kangakanani ekucwecwa, ekucwazimulisa, kuzo zonke iy'khisi namagquma empilo. Umuntu onguye namhlanje, umele ukuba ngokhulule kakhulu nothobele kakhulu, futhi okugcwele uNkulunkulu kakhulu nakuqala uma kuqhathaniswa neminyaka ewu-5 eyadlula. Fula uhambo osotheology abalibiza ngokungcweliswa, sanctification, nakuba ngithanda mina ukulubiza ngokukhuculula, wenziwe busha, rehabilitation. Luyisenzo esenzeka isikhathi eside empilweni. UNkulunkulu unomsebenzi omkhulu adinga ukuwenza kuwena njengokuba nakumina esenomkhulu ngokufanayo nakuwe. Kodwa kwesinye isikhathi lowo msebenzi ubuke kujamile, kwesinye isikhathi akubi ukuzizwa sengathi nje asiyiphambili kuphela. Kodwa kunalokho kube sengathi sicondzeleke emumva, sishibilikele emumva ezonweni zethu zakudala. Kungani kube njalo? Ingxenye enkulu ingoba siyaqhela, sikubalekele ukuqondiswa nguye empilweni. Umqondo wokulalela akwazi waba ngomnandi, hlehlehle wakwaba mnandi. Amahubo 119:14-16. Ngithokoza ngendlela yobufakazi bakho njengemfuyo, ngiyakuzindla ngeyalezo zakho, ngihloniphe indlela zakho, ngiyakuthokoza ngeyimiso zakho, angiyokhohlwa izwi lakho. Manje nanga umuntu okulangazelele ukwazi nokwenza intando kaNkulunkulu, futhi yikho lokho okushisekela kanye ongamisi nje ukushendela emumva, kodwa okuba isikhuni esibaselayo kunika namandla okulubekela phambili ekukhuleni kwelikamoya. Kulangazelele ukwazi intando kaNkulunkulu nokumlalela. Ilo kanyezwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe le-fresh namhlanje. Inombolo yethu ithi 067-706-0077. Kungenjalo, ngena kuwebsayithi yethu kunike ongakuthola kukusize, www.freshzulu.co.za.